Town Beats.
Let's get it one more time, let's go. You know what it is when you hear this team. T-O-B-E, boys, yes, come on.
Bali tushe mikanga twice afya tutuka. Spending batu mwe na kutuntuka. Ipase pokera na ifunduka. Shoti ile tuambio kwenda.
Ila ni kidi zimba ino kushana. Malu mendo panava kashana. Na mabibi mama pabatana. Ni babu ya bubu vale shila bana.
Fialo pa fialo nga tuwa kumana. Ifi jimba na fili da tombo kushana. Hawa kusamua, bambo kusamua. Na vamu sana, bambo kukotea.
Big batty girl at the boa. Talk to me, JB Fiole. Noa, ni spend a man in the boa. Nah, lots of money, moche kwa.
Vice of a fish, you are winning. Not twice a feeding, but a fickle, you know. Kwa yuwa fiefu fiwa ma Ma tuwa fikoro fya mba ikona malondolo shinga tuwa fika makash Limona muafiele makash Hengi mpenseko Chesha tiche mepi mpenseko
You na like me, I don't care Nemu inende talala moke Mana champion uli uli Etange chidi mbadila uwi Dobela menso sikuba Pala meka tumfwe mo sugar Muma tonton kanyo na yatufa Nelo ni kudia mwonga ninjuga
Big chapa
Pari tushi mikanga twice afya tutuka Spending batu mwe na kutuntuka Ipase pokera na ifunduka Shotiri tuambio kwenda
Ila ni kidi zimba ino kushana Malu mendo panava kashana Na mabibi mama pabatana Ni babu ya bubu vale shila bana
Fialo pa fialo nga tuwa kumana Ifi jimba na fili da tombo kushana Hawa kusamua, bambo kusamua Na vamu sana, bambo kukotea
Big batty girl at the boa. Talk to me, JB Fiole. Noa, ni spend a man in the boa. Nah, lots of money, moche kwa.
Gandhi pacho, wanda mwane kendo. Tick, tip, you could beat in the dollar figo. Dipa, tick, nana shisha sodi. Ni bling, ipa bling in the puta chifodi. Ranger, kumu kaka, double vision in the tarantanta. Mokalabu, mwana itanta. Give a papa, pampa, kapapata.
Mkana ne fili mana funtaine. Nga fiali no mutimola tuntaine. Eka ushuru na kuata. Nishina numba ta mwanzuata. Vibe on vibe usatamba masha. Competition ina inye do senda basha. Baila zedu wepi mundi lo wapia. Na zindango pa side na nko kwa gachi.
Pari tushi mikanga twice afya tutuka. Spending batu mwe na kutuntuka. Ipase pokera na ifunduka. Shotiri tuambio kwenda.
Ila ni kidi zimba ino kushana. Malu mendo panava kashana. Na mabibi mama pabatana. Ni babu ya bubu vale shila bana.
Fialo pa fialo nga tuwa kumana. Ifi jimba na fili da tombo kushana. Hawa kusamua, bambo kusamua. Na vamu sana, bambo kukotea.
Gotcha.